dufite umwanya wo gutekereza abantu baturwanya. Ntabwo dufite igihe cyo kwirirwa dushaka baturyarya. Nawe nacira urubanza nubwo ajya mvugira inyuma. Urakora ukavugwa, wagenda ukavugwa kandi si ibanga. Mfite akaliste kabajama bavuga nabi, gusa ndinzwe na ala nacyo bazantwara. Mfite amashinge akurumana nk'umuriro, uzatinya imana n'inzara, ibindi ntibigukange. Let me enjoy my life, abisi na nyinya bakunda ufite icyabaha gusa cunga sana. Mayoga sini yizi nari soba nanga telema yeah. Mora ndaputeje every time, mora ndaputeje sinjya mbura focus nimenyereza njye. Mfite akaliste kabajama